talfmobile.com.
Waseme wacha sisi tusonge mbele juu kukupata wewe bahati kama mtende nikupeleke kwangu nikupe mapenzi tele wananone jigere sababu ya kuna wewe kila siku wakosi propaganda propaganda wanapangwa nituje wende wangu wa milele
propaganda zitalifanya nitupanze kuganda hai propaganda zitalifanya mabuja chukuchata hai propaganda zitalifanya nitupanze kuganda hai propaganda Zitajifanya mabuja chukuchata Hizi propaganda Hani propaganda Hizi propaganda
Dani najifungia Ingawa najuliza Vipi we utasema na hisi hutenelewa Kupendo nimependo na wengi misi japenda Juhu nikikuleze na una utanitenda Kipenda chomojo si unajua nijawa Moyo umependa kweli miye na kupenda Na teseka kinicheka wanasema sitoweza Nitakupa waka utafakari kishu
Hizi propaganda Zitajifanya netupanze kuganda Hizi propaganda Zitajifanya mabuja chukuchata Hizi propaganda Zitajifanya netupanze kuganda Hizi propaganda Zitajifanya mabuja chukuchata Hizi propaganda
Nyumbani nizalie watoto tuwe waleze Mamangu wafurahi angala watu bariki Siri siri na kupenda bila wasinyu ni wazi Jirukusu wa mungu kwenye niye tafurahi Nyumbani nizalie watoto tuwe waleze Mamangu wafurahi angala watu bariki Siri siri na kupenda bila wasinyu ni wazi
Hi, is it propaganda? Hi, is it propaganda?